kumukutugwa fe celebrate Uganda erinya lya Yesu ligulumizibwe olale tuze kusaba na kutendereza mukama tutandika na kusaba na kumwebaza lwakuba byakola ebyamagero bingi nnyo njagala kusabira nkujukize nti ebyamagero bikyakulukutira mulinya lya Yesu era mwe abamutendereza abamugulumiza abamwebaza abamusaba waliwo ebyamagero tuli mu kiseera kya luvannyuma era mu kiseera kino ekyoluvannyuma mukama yagamba nja kukoleramu ebyamagero bingi uliwo olabanga emitima gy'abantu gikakanyadde mukama taata ansaba uliwo olabanga abantu abamu batandise okubeera nti tebakyewulira tebakyatambulira mu bwa Katonda awo mu kaseera ako Katonda abagenda kujja alaga omukono gwe Farao yali atandise okuziyiza omutima gwe gukakanyadidde ddala ng'atuuse ku kikolwa ekyokukakanyaza omutima gwe ne yeefula nga ye yeefudde nti ye Katonda wa Isirayiri Katonda yamulagira era yamulaga ekiseera ky'ekifo kye baali bayita Sodom ne Gomora kyali kituukidde ddala ku biseera nga uli kibi ng'abantu tebakyategerekeka ng'abantu tebakyakolagana ng'omuntu w'alwala ate baagala mutta busi ng'omuntu oli w'aba alina kiyeetaaga akibba bubbi ayenda bwenzi yakolanga bw'ayagadde okusobola nti alabe nti yeetuusaako ye byayagala ng'obuseegu ebisiyaga nga bituukidde ddala ku kikolo oba ku levo nga w'obitunuye ogamba ensi eragawa naye kyekyo ekiseera Katonda we yavaayo n'alaga nti ye Katonda afuga mu ggulu naye Katonda afuga mu nsi gwampuliriza teweerabira gyoyinza okuba olina ebizibu oyinza okuba oyina ebintu ebikwetoolodde oyinza okuba ng'oyina ebintu ebiganye naye njagala okujjukiza kino kijjukizo tusukuke tugolokoke kiseera kya kutendeza mukama mukama taata tukwebaza ribasha tale mama masaka osanide kabaka osanide mesia osanide mesia olwaleero nzize okwogera ku kuwonyezebwa mukama taata tusabira maanyi aga okuwonya era ekyawandiikibwa mu Jeremiya 33 olunyiriri wa mukaaga egamba nti behold I bring you health and healing nti laba nkuleetera okuwonyezebwa nkuleetera emirembe oba nkuleetera obusobozi obeere ng'otambulira mu maanyi ag'okuwonyezebwa ate nkuleetera okuwonya oba okuwonyezebwa And I will heal them and I will reveal to them the abundance of peace. Yakuba wonya atembalage okwolesebwa okuleta emirembe namazima. I will reveal them the abundance of peace and truth. Nti njakubolesa barabe amazima neddembe mu bintu byenjogera kati Katonda uli wabera yogerera wabera we bigambo ebireta eddembe ekigambo kino okuwonyezebwa kitegeeza okuwa omuntu obusobozi oba ebirungo ebiwonya ng'obitadde mu bikolwa oba ng'obitadde mu bikolo ebikula okuva mu ttaka ng'era ebyo ebintu ebikula okuva mu ttaka oli omuwadde amagezi agasobola okugatta ebintu ebyo ebirungo ebyo eby'enjawulo n'akolamu eddagala ate ng'era ekigambo kino okuwonyezebwa kitegeeza nti Katonda yayogera ekigambo ne kiwonya ekigambo kijjirako n'ebikolwa kijjirako n'ebintu Katonda byayagala okulaga mu bifaananyi mu bikolwa osobola okubikozesa bifuuke eddagala naye ng'ate ne Katonda ddala amazima ekigambo kye ddagala ekigambo kye we kijja kijja ne science owa healing kijja n'okusobozesa okutegeera ebintu by'olina okugatta osobole okuwonyezebwa ekigambo kino okuwonya oba okuwonyezebwa w'oba okigenze buziba kitegeeza okuzza omuntu mu nsibuko y'ekikula kye eyo Katonda gye yamutonderamu ey'amazima era eyo ekwatagana ne Katonda nti amaanyi ga Katonda n'ebikolwa bya Katonda n'ebirungo Katonda byatuwa n'amafuta gatuwa gatuwonya ne gatuzzaayo mu kikolo kyekolagana ne Katonda abantu tulwala olw'okuba tuyina ebibi ebitwetoolodde n'okubeera nti ebibi bino bitujja mu kubeerawo kwa Katonda oba bitujja mu kifo Katonda okubeerawo kwe we kutusobozesa okubeera naffe bwe tuba tetukyalina kitiibwa kya Katonda mu ssemakati gaffe tubera tuli mu kyonono ekyonono oba okwonoona obutalungamizibwa mwoyo obutabeera na Katonda obutawulya Katonda obutakuma mateeka ge obutabeera na kuwuliriza oba kuwuliza eri ekigambo kya Katonda n'okukola ebyo ebisanyusa Katonda birwaza omutima birwaza emmeeme yaffe birwaza omubiri gwaffe lwakuba Katonda teyatutonda kumweyawulako yatutonda kubeera nti tuli baana be. Hallelujah. Osanide kabaka, osanide kabaka, osanide. Luka nya 18 negamba nti the spirit of the Lord is upon me. Omoyo wa Katonda andiko because he has anointed me. Olwokuba and forsake mafuta to preach the gospel to the poor. Nzije mbulire chigambo che eri abo abavu. He has sent me to heal the brokenhearted. Era ansindise okuwonya emitima ejimenyese. Hallelujah. To proclaim liberty to the captives. Era mbulire ekigambo ekyokubulira abantu be ababadde basibiddwa basobole okulaba kwabwe n'okutegera kwabwe okwa Katonda.
Obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endowooza Change Mindset Magazine.